Magic mix, call it the mage.
Mohama, you know, girl, I was in love. Sinigeze nguchitinga, niwegu sana feelinga.
Baba we mungo sana, kazi ni kuchiti bwana. Kwangu wewe unamana, unadanganya.
Ae, mavuga ngura tangama, kusiga yulinda yambai. Ae, mavuga ngura kajama, kusiga yewi marama.
Nanjijo nuvanu kuri player boy.
Namunga dindaya.
Vinge sanu kya visona phone.
Yonda vyumba nikwaya.
Gutoru tango wewe nusovako. Vimande kukusiga yumeze phone.
Urade kona sana.
Uri yununda sana.
Kawani vyo visanga.
Uwe achune shumanya. Sasa unadhani mimi tandanganya nini wakati mimi mtoto wa mjini. Nimekutoa kwenu Buterere Nzizi lukiwa wajini.
Je ne sais pas Casanova, nigitungwa ari kukitona. Wewe ikira na simbona, ari kwivyo kora birabonwa. Ae, bavuga ngura tangama, kusiga yurinda yambai. Aye, wabuga ngura kajama, kusiga yewi marama.
Nanjijo nuvanu kuri player boy.
Namunga dindaya.
Vinge sanu kya visona phone.
Yonda vyumba nikwaya.
Gutoru tango wewe nusovako. Vimande kukusiga yumeze phone.
Urade kona sana.
Uri yununda sana.
Kawani vyo visanga.
Uwe achune shumanya.
Mokenzi Tuguma Dori
Tuchel.